tura fanana icyaga tumye dutandukana kiduha impamvu zo kugumana nubwo bahora babyigana ngo bakujyane kure yanjye mama gusa baba bigize angana urwacu ruba rushubukana icyo kose cyo nkukundira ma nkunda uburyo umumuriza sha I got you, got you full time. Mbega mbega sweet life.
Onje ubimbwire, nanje mbikubwire. Duhamirize isi ko dukundana. Ninje wahiriwe abandi numbwire. Everybody knows, everybody knows.
Hazaza hacunja Kunubi cyose.